coupable. Love
bar. Mr. LG.
I don't need Messi.
VIP.
Cristiano Ronaldo.
VIP.
Chebo Dangote.
VIP.
Amwanangu Pablo.
VIP.
Kitukosa chini tuko juu.
VIP.
Smoking in the room.
VIP.
Pasto pasto na choma.
VIP.
Chezo mbuzi kagoma.
VIP.
Kado ndosha one by one by two.
One by one by two.
Kama Krisimasi.
VIP,
Anuari, Chanchi, Namze,
VIP,
Tare Garama, my friend,
VIP,
Tukia Giza Kabo Jin, Kitchen,
VIP,
Kiso Mide ya kusepa, ambie bado,
Bado,
Wana hata haja fika, mwana kupablo,
Bado,
Sado ndosha, one by one by two,
One by one by two,
Kama Krisimasi, it is kuku,
It is kuku,
Sado ndosha, one by one by two,
One by one by two,
Leo Chango, Kono moja juu,
kono moja juu.
Fanya kama unaisusa, 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 unaisusa. Fanya kama unaisusa, 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 unaisusa.
Pablo.
Fanya kama unaisusa.
Kangiza.